Izikhonike zokuqala isahluko 6 verse 1. Amadodana kaLevi ngoGereshoni noKohati noMerari. Verse 2. Amadodana kaKohati ngoAmramu noJisihari noHebroni noUziyeli. Verse 3. Abantwana bakaAmramu ngo-Aaron noMose noMiriamu. Amadodana kaAaron ngoNadabi noAbihu noEliazare noItamari. Verse 4. Eliazare wazala uFinehasi. UFinehasi wazala uAbishuwa. Verse 5. UAbishuwa wazala uBuki. UBuki wazala uUzi. Verse 6. UUzi wazala uZeraya. UZeraya wazala uMerayoti. Verse 7. UMerayoti wazala uAmariya. UAmariya wazala uAhitubi. Verse 8. Ahitubi wazala uSadoki. USadoki wazala uAhimahasi. Verse 9. UAhimahasi wazala uAzariya. UAzariya wazala uJohanani. Verse 10. UJohanani wazala uAzariya. Nguye owayengumpriesti ethempelini elakhiwa nguSolomoni eJerusalema. Verse 11. UAzariya wazala uAmariya. UAmariya wazala uAhitubi. Verse 12. Ahitubi wazala uSadoki. USadoki wazala uShalumi. Verse 13. UShalumi wazala uHilikiya. UHilikiya wazala uAzariya. Verse 14. UAzariya wazala uSeraya. USeraya wazala uJehosadaki. Verse 15. Kepha uJehosadaki wamuka lapho uJehova ethumba uJuda neJerusalema ngesandla sikaNebukadinezari. Verse 16. Amadodana kaLevi ngoGereshomi noKohathi noMerari. Verse 17. Nanka amagama amadodana kaGereshomi, oLibini noShimeyi. Verse 18. Amadodana kaKohathi ngoAmramu noJisihari noHebroni noUziyeli. Verse 19. Amadodana kaMerari ngoMaheli noMushi. Nansi imindeni yamaLevi njengezindlu zawoyise. Verse 20. AbakaGereshomi ngoLibina indodana yakhe, noJahati indodana yakhe, noZima indodana yakhe. Verse 21. NoJoa indodana yakhe, noIto indodana yakhe, noZera indodana yakhe, noJiwathirayi indodana yakhe. Verse 22. Amadodana kaKohathi ngoAminadaba indodana yakhe, noKora indodana yakhe, noAsiri indodana yakhe. Verse 23. NoElkana indodana yakhe, noEbiyasafa indodana yakhe, noAsiri indodana yakhe. Verse 24. NoTahati indodana yakhe, noUriyeli indodana yakhe, noUziya indodana yakhe, noShawule indodana yakhe. Verse 25. Amadodana kaElkani ngoAmasiya noAhimoti. Verse 26. UElkani ke amadodana kaElkani ngoSofai indodana yakhe, noNahati indodana yakhe. Verse 27. NoEliyabe indodana yakhe, noJeriyami indodana yakhe, noElkana indodana yakhe. Verse 28. Amadodana kaSamueli zibulo nguJoweli, nowesibili nguAbhiya. Verse 29. Amadodana kaMerali ngoMaheli, noLibina indodana yakhe, noShimei indodana yakhe, noUza indodana yakhe. Verse 30. NoShimeya indodana yakhe, noHagiya indodana yakhe, noAsaya indodana yakhe. Verse 31. Nampa uDavida abamisela ukuhola ukuhlabelela endlini kaJehova, umphongolo usubekiwe khona. Verse 32. Bakhonza ngokuhlabelela phambi kwetabanakele letende lokuhlangana. USolomoni waze wakha indlu kaJehova eJerusalema, bema emsebenzini wabo njengomthetho wabo. Verse 33. Yilaba ababemi namadodana abo kumadodana amaKohathi ngoHemani umhlabeleli kaJoweli kaSamueli. Verse 34. KaElkane kaJerohami kaEliyeli kaThowa. Verse 35. KaSufi kaElkana kaMahati kaAmasiya. Verse 36. KaElkana kaJoweli kaAzariya kaZefaniya. Verse 37. Katahati, ka Asiri, ka Ibiasafa, ka Kora. Verse 38. Ka Chisiari, ka Kohati, ka Levi, ka Israel. Verse 39. Futu mfuwabu Asafa, o Aemi, ka usongnene sake o Asafa, ka Berekia, ka Shimea. Verse 40. Ka Mikaeli, ka Bahasea, ka Malikia. Verse 41. Ka Etina, ka Zera, ka Adaya. Verse 42. Ka Etani, ka Zima, ka Shimei. Verse 43. Ka Chahati, ka Kereshom, ka Levi. Verse 44. Amatotana ka Merari, abafuwabo engakwesokunene, ngu Etani, ka Kishi, ka Abiti, ka Maluki. Verse 45. Ka Masha, Bia, ka Amasiya, ka Hilikia. Verse 46. Ka Amisi, ka Bani, ka Shemiri. Verse 47. Ka Maheli, ka Mushi, ka Merari, ka Levi. Verse 48. Abafuaba Malevi, Bani, ke Lelwa, yonke inkonzo yetabanakele, lendlu kaNkulunkulu. Verse 49. Kepha u-Aroni namadodana akhe, bashiya emnikele altare, lemnikele yokushiswa nase-altare lempepho, benza nawo wonke umsebenzi wendawo engcwele-ngcwele, benzela u-Israyeli ukubuyisana, njengakho konke ayala ngakho uMose, inceku kaNkulunkulu. Verse 50. Nanka amadodana ka-Aroni, Eliyazare indodana yakhe, noFinehasi indodana yakhe, no-Abhishuwa indodana yakhe. Verse 51. Nobuki indodana yakhe, no-Uzi indodana yakhe, noZeraya indodana yakhe. Verse 52. NoMerayoti indodana yakhe, no-Amariya indodana yakhe, no-Ahitubi indodana yakhe. Verse 53. NoSadoki indodana yakhe, no-Ahimahasi indodana yakhe. Verse 54. Lezi izindawo zawo zokuhlala njengamakawo emkhawulweni yawo amadodana ka-Aroni emihleni emindeni yamaKohathi ngokuba yiwona adliwa inkathi yokuqala. Verse 55. Wona banika iHebroni ezweni lakwaJuda namadlelo alizungezayo. Verse 56. Kodwa amasimu omuzi nemizane yawo bakunika uKalebi indodana kaJefune. Verse 57. Banika amadodana ka-Aroni imizi yokuphephela, iHebroni elibina namadlelo awo, neJatiri neEshitemowa namadlelo awo. Verse 58. NeHileni namadlelo alo, neJebiri namadlelo alo. Verse 59. NeAshani namadlelo alo, neBetishemeshi namadlelo alo. Verse 60. Nasesizweni sakaBhenjamini iGeba namadlelo alo, neAlemeti namadlelo alo, neAnathoti namadlelo alo. Yonke imizi yawo ngemndeni yawo yayiyimizi eyishumi nantathu. Verse 61. Amadodana aseleyo kaKohathi anikwa ngenkatho emndenini wesizwe engxenyeni yesizwe ingxenye kaManase imizi eyishumi. Verse 62. Namadodana kaGereshomu ngemndeni yawo esizweni sakwa-Isakare, nasesizweni sakwa-Asheri, nasesizweni sakwa-Nafetali, nasesizweni sakwa-Manase, eBashani imizi eyishumi nantathu. Verse 63. Namadodana kaMerari ngenkatho ngemndeni yawo esizweni sakwa-Rubeni, nasesizweni sakwa-Gadi, nasesizweni sakwa-Zebuloni, imizi eyishumi nambili. Verse 64. Abantwana bakwa-Israyeli banika amaLevi leyo mizi namadlelo ayo. Verse 65. Banika ngenkathi leyo mizi ebizwe ngamagama esizwe sabantwana bakwaJuda, nasesizweni sabantwana bakwaSimeyoni, nasesizweni sabantwana bakwaBhenjamini. Verse 66. Eminye imindeni yamadodana kaKohathi yayinemizi yemikhawulo yayo esizweni sakwa-Efrayimi. Verse 67. Bayinika imizi yokuphephela iShekemu esitabeni zakwa-Efrayimi namadlelo alo, neGezeri namadlelo alo. Verse 68. NeJokimeyamu namadlelo alo, neBethi-Horoni namadlelo alo. Verse 69. NeAjaloni namadlelo alo, neGathi-Rimoni namadlelo alo. Verse 70. Nasengxenyeni yesizwe sakwaManase i-Anere namadlelo alo, neBileyamu namadlelo alo, ibe ngeyomndeni oseleyo wamadodana kaKohathi. Verse 71. Amadodana kaGereshomi anikwa emndenini wengxenye yesizwe sakaManase igulanu eBashani namadlelo alo ne-Ashitaroti namadlelo alo. Verse 72. Nasesizweni sakwa-Isakare iKedeshi namadlelo alo ne-Dabirati namadlelo alo. Verse 73. NeRamoti namadlelo alo ne-Anemu namadlelo alo. Verse 74. Nasesizweni sakwa-Asheli iMashali namadlelo alo ne-Abidoni namadlelo alo. Verse 75. NeHukoki namadlelo alo ne-Rehobe namadlelo alo. Verse 76. Nasesizweni sakwa-Nafetali iKedeshi eGalili namadlelo alo ne-Hamoni namadlelo alo ne-Kiriyatayimi namadlelo alo. Verse 77. Asele amadodana kaMerari anikwa esizweni sakwaZebuloni iRimono namadlelo alo neTabhori namadlelo alo. Verse 78. Naphesha kweJodani ngaseJericho ngasempumalanga waseJodani esizweni sakwaRubeni ibeserehlane namadlelo alo neJasa namadlelo alo. Verse 79. NeKedemoti namadlelo alo neMefahati namadlelo alo. Verse 80. Nasesizweni sakwaGathi iRamoti kwaGiliyadi namadlelo alo neMahanayimi namadlelo alo. Verse 81. NeHeshiboni namadlelo alo neJazeri namadlelo alo.